muntu omuzibu okuyiga kyali basudde bampala mpaka omubireke kale ndi wangeri nnyo nga siiti ensonga kifaanana ekyo kyendi muwulya yambuuzaako lumugi kyendi bante bindabika si byenkola konza nosobolezaawo ebyaddunda nange ndabiraawo nga bwe guli okumanya ndi muntu gw'otomanya bulungi nawatawanya banzaleyo mbuto banoonya gwe ndifaanana bakole ku ekyo baawo yazuula mwaddu kintu kyendiba kyababuukako nnyabo ne taata banyimbi ate ne simba mutali yesi babeewuunaganyamu n'amatumbi byafaana yakola byatafaanana kati mwe munanjika mutya mumanye kyendi amundabidde emyaka kkumirimu mujja kupatiikangawo bye musanze byali ati n'abamu mukunjere okutuusa kati nkyewunyisa nabandera okubeera nti naye ate mmwe ndi wabbalinnya n'emmitwe nkirenguuli sikyatubira kuba mmanya waseerera kawabesanja amatuse eno n'obwongo otaggulula ensumulula ebyange bino bipya mbijjamu mweyo ne mbisengeka nenzirambawe okutuusa nzire ndizikibwa nga bwe nti we nkola bbaasu samwawo ne mbagamba tibaasi duniya eyonoonese n'abagikolamu ne mbabagamba bwe bataliimu buntu bulamu dulayiva olwakitegeera bwe mbaloopye n'anoonya ettafaali eryetasituka naliwummuzaaku ekisereeta sipiidi n'esinga ku eri bwe yali eno tekyali bbaasi nga bwe mbagambye teriiko w'ogamba nti nnowalamu kukyesensibukane nkibagamba kuba olwo munnange tekolwangako neeryoka kale eva mu bivunze kiri kipampagalumpanka zeddusa kondakitaye ekyawaalo ennabaloopa n'ataamaako lunaalinga mulalu ati yabatudde munooto kisiima omuntu alabidde mu bbaasi mbi kufa bagirimu teryatakosha weegomba bakutiiyo wewere kondakitali n'olutondotondo ayomba n'oba obinja mu bbaasi mbi akakabinja konna n'akasaanya bye ntikulayo mu nkola empya mu bbaasi mwalimu omutto juuzi kondakita n'akeera nnyo ku makya abagutulako kata abasaanyi ekyali e Rwanda mwakiwulira omusajja oyo tukukulumira enkola y'esintuufu yobbaasi gyegenda weetuukira eribewewuse mampawo balimu nti kkula enani yali alabye ayoola bwayiwa leero ye waayagalira takutiya lwakuba otuuse sesuse wesisaana kaakati epipila yinjiniruwe ejatuzikirakeyo gyetugenda tuveemu olwate tusindike ketuligivaamu tugiyambe okugiddamu ate biri babigwo olijjo otyako ndakita omugambe gyeyasa ate tuddamu tutule nze kerizikira sikibalimba nja kwesirisa ng'atawulira vayo tusindike siliva wendi nti nfulumemu tusindike alikola ekisasi kikulimba keri yakawuli sigala olaba okululibwa mu mutto w'oli alijefulumya tiweebalabala baasi duniya nkulu bulungi bimu ebibangirize byayoyotwa mwe bajja amazzi baasi kwenywa mladi yetu buta chamuka Bibi bangi zize chidu vya chizinda Akati basi chamu sofa Maika chali kuchinu nyanawe No chivuru wakua tanyigafu Eja kuingerele kwa tenu kufumba Wava maze chidu shoraba Basi vijiganya kalebio binji Basi dunia wetu wesula Na yava fe Nini basi chali kuchirudeyo Maika Bakubu yambi vokolo june basi Kakati chigu Na vajitude muteri amira Tulize na chiguo Enusie basi yotu nulira Noto sasiralimu Adetove mugende rudawa Basi eriwe mweti Yomba, kuliomu yeso nsinyombo ziwere Eandita sizanga rabia vayomba Yasaka anyantino mungere Pailot ya vuga basi para Samogera kukuluri kuba Echimufugise mfugeta sana Nini basi tebakora gana Yamu omuli munga chali murunji Basi na iyo muami ajinyage Afugandi mambu avulajizai Amanyake manyiko lusiferi Alinaba mbega wake anaba gamba Batu ite ite munga yebu afuga Tuedi menga yebu atugambie Maikabe ya tugamba tubite Kale munange basi jenku gamba Eri mwinyomba balalampaka Awambachaga nyuku atavya wagamba Atabalala wakiriziganya Wabao basa walala weri Enumba demva mulwa mpaka Basi dunie fuse jita sana Nulire biri mundi tufana ne Uli obubi Ntalo no wenzo butali kogeji Bobo saka Nzi jegenda mulisi za yotochi Terisara Mulinde shigocha basi vanange Omufuzi mubi Motoka ya mune tajisasira Tena fe mwetuli Eje yali etula zate tutwala yo Mwe kwate muguma bange Shiba gamba Baita yobu kadecheyo kunkuzi Kunda kito ninti ya jatutia Sisubira kutuka jendaga Nekutenyo muka sonda wendi Na yeri sori yanku vanditia Yuchiri mutike njaga janywa Mulimpuli renkona kudimwa Kuomuto tuwalikera banji Kakati avali kumpawe tuzira Ata itawera kuna tushina Nti mutu de mulinga batali furuma Neweta bilizo laga bugomvu Na kuzimu ula nata kuruji Nolinda luna kuru wale kutia Atenga tutusa julaga Niyedula ivata chari kuru Baso veko na fungu ye manyi Maika vayo notu yamba Sirajide wavula menye kumavi Sebo banga basi wajikuwa Tuwese zeyo wachirie chipia Ujisemu hawa koza wazana Umulimu kukufuka nange kwensabye Nzeteke se kufuka burunji Sibia lusiferi unu biafuga Chinu shirekenu kubachifunze utikule muvantu bochite mwe banange chirowozo chentadeyo chichamu echo omusajja ono avugane kondakita bachamu no atenga bachika nze nino bwongo butaganyula byenzula byembawa sobwemba ono ntunulira tontebeza kubeera ntyo Dunia nyumya yakuwa neje kulaza mpo tumanyi yatuja mukube itambikande engude na mwezi tyanyolwa kuba batanyini yo kamara jitega mungu do mwamanyi ndi mwita je baba waguzane mubikande ne kanka bukemba tibezigwa bali tuisa one wetu genda watama kubo twagabalama Katibase mbuse ya bazae Omuntu alabidde mu ttalo lino Usanga ne yali omusosodoti Ngani yali kumpa oshalaba Tasharengerayo ne gye tugenda Omuntu abulidde mu base mfu Luzu ferika kati avuga tawera Abye basi n'abali muyo N'abantu emitima bamugigonze Kyalagira bo kye bakola Timunyo mwenge nilita mubyoze Ndiwe wawere nywa jetunywa Munyo njaga mamutene musanze Ndiwe wawadera weguli Obwenzi gufuke na muze mulungi Mukwateno butaba sajate mutia Ebyo byebiri mu basi jenkugambye Yava mu kkubo lya eddamu yali nnyini basi Sebugiro talageko bunensenke Basi yeyita Tutudomu ngemitetemi Ateduka nyo chechibi Konda gita nitulaiva Abantu bobacha muno Basi tufunaga yomba Konda kita yetu muleke Laivono kwetu batu gamba Atujeke fujo vya fuga bubi Basi si yetu chimugambe Eri nanyini ye ya muwavuge Navako mateka ge ya mugambie Najifula ya jipeza we Tera nyini yono kamara jisanga Talwa ulate barabara Wana chimanya ntitu chimugambi Aja kuja muswichi ya fukutuke Ayo nyiliyo walijisanga Na jidaviriza nefuno mupia Laivanga ya vukatadima Nga kevera no muko vanga mweguli Katonda vyantumye byombi bagambye Muna mbuze uwe jensula Ayo gere rambantu nekumusabe gwali Wateri ya batamulira Mulijukire bintu byembagambye ngesawe tuse terina wala Musonge kolunwe nti watugamba Wataba mute twakubaku Mazo gwange ninda terwe ndivumbula nfuna agadda Naye basi buli omu yeroleze ntemye mpenda Kaniddira waka Nze rimani eribatize Basudde lyaffe lya lulyo Kudane jitereke Zevumbule bifya mani